It's Morbi.
Jali pesa, amana kusakado. We are una pesa, nataka kisika, nakuja kutulewa ro.
Hi. Hasa Dubai, tenda vipi walai. Wakati ukimuitaga ghetto, unaonga kipe mayai. Hey, iyo hi-fi, mtoto anataka kwenda Mumbai. Hata akikuomba gavano, unataka kusha wifi. Usimshike uyo, hapo ajaje mwenyewe kuna watu wamelipa uba. Usimshike uyo, hapa mjini mwenyeji usijezani ni wakuja. Usimtachi uyo, anakijua kizungu anaweza akachenji ruga. Usimtachi uyo, nikiwaita wanangu unaweza ukachanja mbuga.
Uya mchawi do, 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 haujarogwa. Mchawi do, mchawi do, mchawi do, mchawi do, mchawi do, mchawi do, mjini chakule nishikamo. Mchawi do.
Wanafupa wana, watu wanafupa, watu na mabegi, watu na mabegi, watu wanafupa wana, watu wanafupa, watu na mabegi, watu na mabegi, wanatupa hera, wanamwaga hera, wanatupa hera, wanatupa hera, wanamwaga hera, wanatupa hera. Wanna spend money, 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 pesa. Wanna spend money, 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 pesa. Wanna spend money, 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 pesa. Wanna spend money, 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 pesa.
We have Chawido, 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 Chawido. How ya lopa? Chawido, 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 Chawido. Mchawido, mchawido, mjini chakule nishikamo, mchawido.